ongea na yajelo siku yangu kamleso ke nimegonga I say na mfuko iko sawa kabisa kwanza ni bonge na yajelo siku yangu kamleso
twende lobster ama pacho tuchape glen rock ama pizza tuchape smile off ama Guinness made of mondo ya ma genius ya majina na pia kuna zile hazina jina kwa mama bima tunapima tunaitisha ukicheza chini unachanganywa wengine wanadunda wengine wakitamba ikile mende na baki ni majanga ma idols hawana cha kufanya mwili umevimba utadhani amefika
nimegonga I say na mfuko iko sawa kabisa kwanza ni bonge na waiteje leo siku yanga kangeso kedi megonga na mfuko iko sawa kabisa kwanza ni bonge na waiteje leo siku yanga kangeso
ju weekend imegonga ni kuondoka ukikamba ya pia unachotwa chapa divai hata kao umeokoka ni stare stare boss mkali ya mkia wake na kila chake na wenzake kati mgini unangara kama kale kuna warefu na washoti black beauty na ma brown skin njeri atoti msamiati msamiati ikishika ndo na show umesoma Yemzis 87 unatumika story ningoso pia na mabonchu utaka juu eti we ni wabantu ikishuka ndo na no umekanganywa ikizidi sana inabidi utoke nduki kama muluki kama mkuki mbia nyuki karisa spiki toka kwa bunduki
weekend imegonga I say na mfuko iko sawa kabisa kwanza ni bonge na wife ya jelio siku yanga kamleso keni megonga I say na mfuko iko sawa kabisa kwanza ni bonge na wife ya jelio siku yanga kamleso
editedi kuna nini kawaida gemi yangu mihuwa na cheza chini design mina kaa kweli nina swaga hata kadayari design mina chora zile vitu muhimu lazima kuchanganya kama Monday to Thursday na chapa zita niwe na kakitu ndani ya poke Friday to Saturday na cheza sana ili angala openi jaribu bahati Sunday Jumapili na piga sola ili sagodi anitoe wasiwa si mina panga design wiki yangu na vile muspend design mina kaa kweli nina swaga sifanyi game yangu kulipiza kisasi
weekend imegonga I say na mfuko iko sawa kabisa